ngiyamoshela man awubheke man intombi yami ihamba manje
manje ihambisa yini
hayi man yile inonsense ayikhulumayo man
hey wayobheke la wena anginaso isikhathi sokudlala yezwa
hayi suka
you've been laughing too much maybe it's time for you to cry
ujelo nje masonto